ngishela le ngakethi ngishela intombe enjeke phethe kahle kabi ibayakhala bonke abafana sebetha iphethe kahle mina ngishela le ngakethi ngishela intombe enjeke phethe kahle kabi ibayakhala bonke abafowethu sebetha iphethe kahle wakhiwa wamabele ntomba kusho lutho lokho yeya kusho lutho sityalo ngiyasola bafana bayibuka amabele ayo wakhiwa umzimba wentombazana yeya kusho lutho sityalo ngiyabasola bafana bayibuka amabele ayo
Tangier.